bayapa nibuga rwansa igwange nuje joboyi uri nango matutegeze nsonge kurunzonna basude zinari njogete eno yote zangirwa ko yani yunye kuba mushyama nuje niuliza nyo okuva mbutonda batte munsi nga nonya siringirale yeko newe batazala nkiraranga baana bange ozi n'abakadde baffe abagenda bagondagonda olw'emyaka egisukkiridde tekatteka tetusyuke tetufuuke bakadde baabwe tukole nibye baakolanga ng'okuuma obulamu bwabwe n'okuyita nkikutegeeze nze nzingituuyanidde ebirungi ebirabe byonna ate n'ebibindu yungurudde wadde nze ndikonno yadde sibalirwamu baavu banyo naye sirya mmere yakukka tukolere kiiku baatuzaala wenvudde okuyikubuuza yembeera eyiwo katembi wetukola siringi zaffe zigwawo ku baana baffe kiyikisigala kibanja so ne ku nsi tetwandituuse oba okufa mbuwere bwaffe singa abantu abo baagayala tutwalayo sukaali yekka atanyuba baana baffe tetuzaalanga wetutwala tetuzaalwa mbakadde baffe ensalawo enkola matimbya batwongera ku nfuna yaffe tusimikula obutuli bwonna kuyita mu siringi zaffe kitugamba nze nkingituuyanidde n'omutima gw'obutali omu gwenkuludde mbuyonjo munda lowooza byenjibye ku bantu mwankozesa amagezi gange mwatulayo okusiima kwabwe banziramu nti gwakusinga nange bwe natuula wansi singa kwennawanga byonna nenjiiwanga bidda mu nju lwatulunye ku bantu bange kaakati ndabuukiridde yagenda mbubenga byonna omudaala leero bw'otunda omusingi gwaffe kitulimba muganda wange muntu ensingi tuyanidde naye nnenya amagezi gange ko n'ekisa ekisukkiridde kakati ngikutte bweso ettima ndikutte bweso kati ettima ndikutte bweso sikyalina munywanyi ku nsi bembadde obunywanyi bwonna seruganda bwe twaliyonka singa kwennawanga byonna ebyagwa abatalisiima singa oli bulungi nanyo kuba nabali bagagga bonna singa oba nnakuyitadda n'okunaku we baabiira singa kaakati sitaaga kyennaawo abakadde baffe anti singa bwenfunettu nempaayo bali bagejje wiiki ejjagge n'ofunettu twandinyiye kubaatuzaala kaakati oba tutegedde nsibikire obutuli bwonna onuuna siringi yaffe tuganyolwe mumagezi gaffe nsonga ziizino nnya tunyikire tuzeewalinga tugabone ku baana baffe wabula aligezezibwamu kumanyinya amanyenga muntu si kumanya ngeri zo zonna n'ettimu olina okukikwata obe mubi ekisukkiridde kasita tovuma muntu n'obijja bwabubi okumatukolayo ye mukisa akalungi kyekiri okujjako abamukumoola ekirala obutuli bwonna obukulukuza siringi zaffe ekika kyakati ow'okukunyweza tebutamanyirwa bankuseere ekyokuna kikuluna nnyo katonda ye muganda waffe ekitaffe nkukuutiridde abasigadde balabe baffe ebyo tumaze okubikwata tetubisa mu nkola yaffe katuufu n'olukumi lwokka tululya tetwekubiira ekirala nazaala mangu agaana abagumbuwadde ek Agada kwa kubantu Tuya nilomsa yuwangi Nyingiri jemba undurute Ninakola nyoko batusa Mbubire vienkoze vituli Kati wali ansokola bantu Kuwatiri ya bantu mani Baba mama sanyu gange Kakati watu tegete Kuwati wali ya bantu mani Baba mama sanyu gange Kati nango uteza wansi Mili nisomola ambiwe mkite Kansi gazi wachara uka Kuwanda watamila wenge No mwenge wali yomugombu gumbu Pamba hitu wakalifomu Ate kwe mganda wange Siku wakila wakazi ruwasa Eni nsi ya fuka na da Zema nyibu imbi changa changa
Choka wangu
kubura muntu okutulwika lya buka kyokka bankusiri kuba kusiri mumatube kubura muntu okutulwika lya buka kukigamba ebiyinza tobikalabiranga tulibagagga mwana wange basitatumbako bankuseere taabwe badde bankuseere ekiramukuvaako bankuseere n'abatonooli waka lyanga emmeme kutebenjeke n'abatono tuba tweyimba zaamaanyi nyina tofaayo njakuvuba buganda yonna buli awali ekiyanja yanja n'emigibandi wa bizinga ne munzizinamu ntalaage emigo eminene gyonna sonzekemu amalubu gange batenda bati wesirika ng'entala ndi mu nkumi nnya ekizibu abazeyi baffe ekyo tundiba tukyerabidde bwengalo zewagala ennyo ez'okubala omubiri gwaffe kyenvudde bikya tuteese engalo zewagala ennyo ez'okubala omubiri gwaffe kyenvudde bikya tuteese wekka gwe nnina nkigamba kati naawereza enkanyanga ng'oleeta pulaani zonna kasita olujindukudde ng'onoowunga yaliidde labate waawuniikiridde sisimukankulaze byonna kufugiza mmanyi nti kyokka kye kisigadde twetereze olyoka ogiwoomerwa ensi okakase nti munkuseere ne bannansa baakuseere baali banoonya kutta muntu ate neekabula muntu teri mulala eyali alinieyo bayitamu buyisi bonna abasuubula eyeeka lya muka serungi eki muganda wange eri mulala waakusiganga osaana bwe twaliyonga kati nno mwattumaolabanga ngeyali yasekatawuuna bazzaayo olutambi lwe mabega yejjukanti gye baayitanga omulala muba mutudde n'abalula abakulu yekka mwattu taba mugwe mifuba abeera mulyaki.